SVO Studio.
CK Music Promos.com.
Tudora. Tichali. On this one. Tomo neba yito fo baleta. Apaya di chinja di timu dead.
No violence. Natu freka bande. Wale vya kule pusana teni tumfale. Amano bonze haba pakusa pika mande. Kipalo difuma kumote ntisaka mande. A few blessings. Lea ndevu tukira patro. Few blessings. Dali nare pinga no fro. Few blessings. Mwanzombe kwa shemo ni kangamo. Few blessings. Kaima tayo watamu avalanche. Yeah. Ichalo bantu. Ketting kwa nisha tunsenga na itumia kubantu. Murafi taishiri kosungo muna nkupantu. Ganapo na pakunji mianda punda santu. Hey. Hey, ndevu tukira pa job, tupisi mu mind, ngana weda ni fob.
Yes,
konu paka sate, shiru sapo na hope.
Yeah.
Umuntu ala mika kuwa fila kuma shop.
Yeah.
Eniko chance, I wanna move on, paka chelo ringtone.
Yes,
shala tu veonton, gai pa job, never lose hope. Gata only for pain, my number loot call.
No violence, natu freak avane. Wale vya kule pusana teni tumfale. Amano bonze haba pakusa pika mande. Kipalo difuma kumote ntisaka mande. A few blessings. Ndea ndevu tukira patro.
Few blessings.
Rani nare pinga no fro.
Few blessings.
Mwanzambe kwa shemo ni kangamo.
Few blessings.
Kaima tayo watamu avalanche.
Sometimes ikusitana karimo move. Ndepisha mope nishikara muka booth. Go pressure camp na karibo woofy.
Yabo na cheke trapize na mamufi.
Yeah.
Nine nikonda drama. Siki nonde prani shikata pona drama. Nose ira gira mwana halibe munyama. Si urani nishi jama no kujama. Amano pandala mashiro shokonja. I don't see KFK sandidi musoja. Iparo difuma kumote tisaka mande. Abano gonse haba pakusa pika mande.
No violence. Natu fika bande. Wale vya kule pusana teni tumfane. Amano bonze haba pakusa pika mande. Kipalo difuma kumote ntisaka mande.
A few blessings.
Lea ndevu tukira patro.
Few blessings.
Rani nare pinga no fro.
Few blessings.
Mwanzambe kwa shemo ni kangamo.
Few blessings.
Kaima tayo watamu avalanche.
Yeah. Tichali. West Darius. See you.
Exclusive from CK Music Promos.com.
It's yours too.